lift up our hands, just honor the living God. Indeed, He's mighty and He's worthy of all our praise.
Yeah. buona, kama wewe Bwana, anayetupigania sisi kama wewe, kama wewe, come on, kama wewe, sema hakuna mwingine kama wewe, sema namna gani hatutapata kama wewe. mwingi.
I give my God wants us to sing this.
Come on, come on, with some revelation, give the Lord a shout in this place.